Ministry eyebya amazzi n'obutonde bw'ensesa bye banna Uganda bongera okujukwatirako mu kaweefube gweriko okukuuma n'okuzzaawo obutonde bw'ensi eno okuyita mu kusimba ebibira n'okubikuuma. Omukungu mu ministry y'ebyamazzi Derek Rukundo abadde abangula abakulembeze b'abavubuka okuva masaza ga Buganda mu nteekateeka ey'okumala ennaku ebbiri nga entegeka eno eyindira ku mbuga enkulu ey'obwakabaka mu Bulange e Mmengo. Omusomo guno ogwategekeddwa obwakabaka bwa Buganda okuyita mu ministry ya bulungi bwansi obutonde bwansi amazzi n'ekikula ky'abantu nga balina ekitongole ky'ensi yonna ekya United Nations Development Program n'ekigendererwa eky'okutaasa n'okuzzaawo obutonde bw'ensi eno obutaaguddwataaguddwa ennyo. Derek Rukunda agambye nti kino ky'ekiseera bannayuganda bonna benyigire mu kaweefube w'okusimba ebibira ate babikuume era asuubizza nti baakukolera wamu n'abantu bonna okufuna endokwa entuufu ezirina okusimbibwa.
Bannayuganda abasinga bamanyi mbube be balina amaanyi ate kye baba bakola bakimanyi, so tebaagala kubabuulirira kubagamba mbu kye mukola kifu, so obuzibu obusinga bwe buva. Then obuzibu obulala obuliwo n'abantu abamu tebaagala kusimba miti gye basaze. Obubaka bwe nsobola okugamba is abantu mulaba embeera y'obudde ekyuka, so kitukakatako ffenna okukwatira wamu ne gavumenti okumakinga sure tusimba ebibira ate ne tubikuuma.
Akulira bulungi bwansi mu bwakabaka bwa Buganda Teddy Nabakooza Galiwango agambye nti ng'obwakabaka bwakongera okuteekawo pulojekiti ez'enjawulo okukuuma obutonde bw'ensi era asabye abavubuka bajjumbire enteekateeka eno.
Nalubale n'ekiyira bibeewo ate era nayo pulogulaamu etambulira awamu olw'ensonga nti olaba nti tutunuulira entobazi, tetutunuulira ennyanja, emigga, ebintu bino bw'obyetegereza byetoolereddwako emiti, biriko emiti y'engeri egisoboseza okuba nti ziba n'ettaka eddungi, amazzi ne galongosebwa obulungi ne bisobola okubeerawo. Kaakati era akacupa nazo ssente pulojekiti ya bwakabaka gye twatandika nayo mu busiro, obucupa buno bwonoonye nnyo emigga.
Nasali Amina okuva mu kitongole kya UNDP agamba nti kino ky'ekiseera okuzzaawo obutonde bw'ensi okuyita mu byobuwangwa n'ennono wano mu Buganda era asabye abeetabye mu musomo guno okukwatagana n'abakulembeze ab'enjawulo mu bitundu byabwe bazzeewo obutonde bw'ensi.
Kubanga abavubuka abasinga era leero we tubadde tubabuuza tusinze babuuza nnyo ku miziro gyabwe na mugaso ki omuziro ogwo gye gulina mu Buganda, okugeza woba weddira nkima, enkima erina mugaso ki mu kukuuma obutonde bw'ensi, woba weddira nvubu, envubu erina mugaso ki mu kukuuma obutonde bw'ensi. Nabwe kityo ekigendererwa kibadde nti twagala abavubuka bave wano nga bafunye okumanya kw'ebyo ebintu ebibaliraanye, bakimanye nti buno buvunaanyizibwa ffenna bwaffe okukwatira awamu.
Abamu ku bakulembeze b'abavubuka abeetabye mu musomo guno batenderezza nnyo obwakabaka bwa Buganda okubateerawo omusomo kubanga baguyigiddemu bingi.
Ntegeze mu nanjo abaliko bule muku next genjize bingi kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak za bikomyo ndi munango bazambo ko ndi mukulembeze esemayo nadi nabela nje kufuba ko yanze kusimbe miti
zero batimundu mubiru okuva musazali echa dondo era twagala kuba tusaba sajja kabaka yavuddeyo kulaba ngaleta omusomo guru tondi bwa ensi badde tutwalanga ekyo mugaso